Manco pollution, me chabula man, we teasing him busy. I'm way one, Baba, said he, amen. Manco pollution, me chabula man, we teasing him busy. I'm way one, Baba, said he, amen. How about a move? I'm way one, Baba, said he, amen. How about a move? Seki amin, from kupulushun me chabula bandu tizinge mbesi gini. Amu ya ibone lubaba, seki amin. Ey, peso kiyuba,
ona seki amin.
Peso kenyanga,
sake kiyamin.
Peso kiyya,
ona seki amin.
Peso kenyanga,
sake kiyamin.
Kota kundono, ekaya. Salili zelo mama kungono ekhaya kungono ikhalili zelo mama sekhiya maqupi kamo imek lapho ngifika khona umlando sami nekta moya misthuta sose bayimela ungafungo ka speed yami ithwele umqhele asiyeke eke skill nge scripting yokuhamba neselo nkamisi shaya amapiki ithuba likando waseli memezile nezizwe ziyolizwa isitimela singena emzileni angisabambeki neshosholosi bethi kushisa mbethe ndimeli ngoqala semhlabeni nambisekhona bathi nongoma umuthathe phi umakhulu akancane ozohlaba nini ungasufunga umaphathe fika unyaka nonyaka ushaya amahit wenongoma umuthathe phi umakhulu akancane ozohlaba nini ungafunga umaphathe fika unyaka nonyaka ushaya amahit jabula, sengibona ngile ndoda engiyona manje ukuhamba kufuza imbiza impela akekho yofana nami ngoba mina ngifana naye ufisa ube yojabula sengibona ngile ndoda engiyona manje ukuhamba kufuza imbiza impela akekho yofana nami ngoba mina ngifana naye eyokiya
ona sekiya
mina eloyikata mami
sakekiya
mina eyokiya
ona sekiya mina
Mama mukikisa shikikiza mama selitsisa shikashiya mama mukikisa shikashiya wenu selitsisa suku mama mukikisa kikiza mama selitsisa shikashiya mama mukikisa wentombe ndala wenu selitsisa umfana kaskekekete foka nkomo uwelo osukashiya phaka mabantu emazweni bathi silwane kanti uwelo ngathi basheshe bayikwela eyoshuni inqoni Abazi ngizoyidonsa ngishiye emqanseni ngiqhakele esicongweni ngiyophola Cathi singadlala abafana abancane Cathi lagwala abafana abancane Gijimisa ipende lihamba nobaba mkhulu iphepha ngikhangiswa isidalisa lwazi Mase sengikhuphuka ngikhuphuka 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 ngehlisa uzake komthini Sobalala isilwane akekho ngasithinti Mozingelwa yimina akekho yokuthipha Bathi badla ukugula gugula gugula usho nami basho ukuthi uyabasinta Ezingakwasho ukuthi liyabaphika Khange sangidle enhle nginayo yisiphiwo Maqhamuka mina giya phela silingani Adidas nini jabantu baqiqa befuna imvundulo kanti la maqhamuka mina giya phela silingani Adidas nini jabantu baqiqa befuna imvundulo kanti la eyo giya
ona sekiya mina
enyanga
sami
giya